nze mu masogo sebo kwa singa bonanze benakalaba abalala bakuyita muyambi wabwe naye nze nkweyitira mukwano gwange ebyaddala obaddewo ebbanga lyonna buli mutima kyegwagala n'ebyendowooza n'oleeta uli mukulu nyogo w'omugulu ayi Katonda gw'amaanyi seerabidde zijjukira buli kimu ky'onkoledde lijja w'amazima alinga gwe Katonda wange ebyama byange raba okuuma buli gy'onkoledde ssebo nsiima Yesu wange weebale gy'onkoledde weebale Yesu wange weebale gy'onkoledde weebale bulamu mpadde amagezi mpadde abakaddo mpadde nasinzanga gwe taata gwe Katonda manye ebyange munda yani alinga gwe wakabi osinga nera ndani nze nonjudeniya ebyange byonna kati gwakola nesimye nina Katonda who never fails ono wakuwaye teyejjusa bamuyita Yesu Yesu wange weebale gy'onkoledde weebale Yesu wange weebale gy'onkoledde weebale yembuzani alinga gwe Yesu agamanyi golina agaleta ne bakabaka okwavula buli mawanga noyamba weyawaneka nessanyu ddala eyali omugumba abalala gye bakwebera obeerawo okuyamba oyakwagala laba wajjukira ne Lazaalo oyambye bangi abali ab'ekyalo ninagwe esimye ninagwe Yesu wange weebale gy'onkoledde weebale Yesu wange weebale gy'onkoledde weebale.